Ebitongole ibudabuda abantu abasanze okusomozebwa mu bulamu obwa bulijjo biraza okutya nti ekiseera kino eky'eggandaalo n'ennaku enkulu. Abantu bangi bakalubiziddwa olw'okubeera nga bangi bafunye ebirowoozo ate ebibaleetedde okubeera nga balwala endwadde z'omutwe. Ali Male, omukugu mu kuva mu kitongole kya EZ Professional, ng'anyumyamu n'omusasi waffe agamba nti abantu gye bakoma okuyingiza enjiri ey'ebyobufuzi etasengejeddwa oluusi kibaviirako okufuna okukalubirirwa oba kiyite stress, obuteebaka bulungi, okulumwa omutwe, okwenyika mu birowoozo n'ebintu ebirala bingi nnyo ate kibaviirako okufuna endwadde ez'omutwe.
Ekiseera kino ekirimu eggandaalo n'okuwummula ate nga kiriraanye wakati w'okubeera nti waliwo okulonda mu kiseera ekyamangu mu maaso awo, tuli beeraliikirivu nti kireeta okweraliikirira n'endwadde z'ebirowoozo nnyingi olw'okubeera nti ebintu bino byombiriri obyegatta awamu bireeta anxiety, ate bireeta stress, bireeta gye tuyita mental fatigue oba okubuusabuusa ki ekiyinza okugyawo olw'okubeera nti wabeerawo information nyingi nnyo ey'ebyobufuzi ebuzaabuza, oluusi ey'amazima n'ebuzaabuza, wabeerawo okutawaanyizibwa mu birowoozo, abantu ne bafuna stress symptoms ez'enjawulo. Mu kiseera kino n'olwekyo ffe ng'abakugu tukubiriza abantu okuba nti beefaako nnyo mu bulamu bwabwe naddala obw'obwongo.